muzungu ampege kuna mtu anakepaji chakuchekesha aende akachekeshi mimi mzima anandishanya eti kosa sikosa anasema tuachane mimi nikamwacha mensha muvoni bana ni ganda ganda kalandizi kasawa litupia maganda mimi mtoto wa Mungu yanatumia waganga kabla hajavuka mtu akatukana mamba tulisema spati baby huyo nani tulisema spati mtoto mkali huyo vipi nanchekesha halo Ukipiga simu misogoti misogoti ukituma message inafungua na uchubua
Ukipiga simu misogoti misogoti ukituma message inafungua na uchubua
Usipige simu misogoti misogoti niko na mjumba chumba ninasumbua
Usipige simu misogoti misogoti niko na mjumba chumba ninasumbua
Mensha muvoni Bana ni ganda ganda Kalandizi kasawa litupia maganda Mimtoto wa Mungu yanatumia waganga Kabla hajavuka mtu akatukana mamba Tulisema spati baby Huyo nani Tulisema spati mtoto mkali Huyo vipi nanchekesha
Halo